Ninye emusika de waka wambilo nationi. Kanga rukemu. Ninye emusika de waka wambilo nationi. Alpha music tulateza enajashoni. Abuna show. Bisu nationi. Ninye musai nationi. Manda ifas.
The rock terrorist.
Isha isha. Awana zati bambuza.
Isha isha.
Awana zati bandanga.
Isha isha.
Awana zati bambuza.
Sanyo chika flow.
Ladies and gentlemen, I am Kamu. Kubatera rap mchika faraimu. Superstar mgamu kadatirimu firimu. Omuzamu chistiru reading the game. Ninyo wakabitera mulieti rap game. Nakutera bulio magambe rap tamutamu. Fake rap alioru na kuletera dumu. Kalikutani kabutanika, heti ni show time. Kuangula BET ejeni yetu rimu. A display from Kavambira nchutamimu. I am the rap king, blood ya tahakanamu. Rap zanje milio ni bibiro na zitekamu. Iwe uliloku nda situ inga kababo gamu. Na kutela 1, 2, 2 pick and play gamu.
Isha isha. Awana zati bambuza.
Isha isha.
Awana zati bandanga.
Isha isha.
Awana zati bambuza.
Sanyo chika flow kingdom love.
Isha isha.
Awana zati bambuza.
Isha isha.
Awana zati bandanga.
Isha isha.
Awana zati bambuza.
Sanyo chika flow kingdom love.
Wasa chika flow ninyo ni hachati. I'm anointed mkama nyiguri legeti. Boss wanted call me the rap terrorist. Kuledity, murapu nyina kati 100% murapu subject. Rapu yeru chika hati can't stay a market. Western rapu game, I'm still the best. I'm to be a problem to this planet. Nine chino domwana until host straight. Kuponga na jezi minaji na Kanye West. Kachie na international level ni yoteketi. Ninye maskoga rapu kunu ya mu West. Di rapu komandava na ntero la saluti. Bebe kuru halioru on take a list. Oh god, nyambanja tekula mimo West. Mskado blessed, your whole spirit. Isha isha.
Awana zati bambuza.
Isha isha.
Awana zati bandanga.
Isha isha.
Awana zati bambuza.
Sanyo chika flow kingdom love.
Isha isha.
Awana zati bambuza.
Isha isha.
Awana zati bandanga.
Isha isha.
Awana zati bambuza.
Sanyo chika flow kingdom love.
I swear no other bad boy like me.
I swear no other bad boy like me.
I swear ni wakari mchika flow.
Cause you're a
ni badi, ni kali, ni danger. Tari kutela rapu, ni kali. Unasikia mzuri, ni amapu. Walai, cause God is above. God facts, God is above. 1, genius surge of the buffalo. 2, king of the rap, wachika flow. 3, you know well on the ruka kawambiro. 4, the fire man on the sangomu lilo.
What? What another hit?